dhinaca dalka masarna dawladda ayaa soo saartay amarro lagu furayo goobaha lagu caweeyo iyo mukhaayadaha kuwaas oo xanibaadi ay saarnayd xilliga habeenka warbixin arrintaasi kaalisa waxaa magaalada qaar ka soo diray wariyaha v o a da xuseen cusmaan saxnuuni
warbaahinta masar ayaa sheegtay in la qaaday xanibaadaha lagu soo rogay goobaha lagu caweeyo makhaayadaha iyo moolasha waaweyn ee waddankani taasoo qayb ka ahay tallaabooyin lagu xakameynayo faafidda cudurka covid sagaal iyo toban guddiga sare ee la dagaalanka cudurka covid sagaal iyo toban ee dalka masar ayaa sheegay in la khafiifiyey xanibaadaha lagu soo rogay goobaha ganacsiga si loo yareeyo faafidda cudurka safmarka ahi guddigan ayaa sheegay in ay furnaanayaan makhaayadaha iyo goobaha kale ee lagu caweeyo ilaa iyo kowda habeennimo halka markii hore la xiri jiray sagaalka fidnimo sidoo kale guddiga ka hortagga cudurka coronavirus ee dalka masar ayaa sheegay in dib loo furay dhammaan xadiiqooyinka iyo goobaha caruurta lagu maaweeliyo kuwaasoo xayiraad lagu soo rogay muddo bil ku dhow saraakiisha caafimaadka ee dalka masar ayaa ugu baaqay dhammaan dadka masaarida iyo shisheeyaha ku nool waddankani in ay ilaaliyaan guud ahaan tallaabooyinka lagu yareynayo faafidda cudurka safmarka ahi ee coronavirus aakhirka bishii ramadaan ayay ahayd markii dowladda masar ay soo saartay xayiraad ay ku soo rogtay goobaha bulshada ay ku kulmaan si looga hortago mawjada cusub ee cudurka covid sagaal iyo toban toddobaadyadii ugu dambeeyey magaaladan qaahira iyo guud ahaan dalka masar ayaa la arkayey iyaga oo haawanaya shaaracyada ay ku yaalaan goobaha lagu caweeyo iyo moolasha waaweyn xilliga habeenkii taasoo saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga bulshada masaarida arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli dalka masar si xawli ah uga socdo ololaha tallaalka ee cudurka covid sagaal iyo toban kaasoo xukuumadda qaahira ay ku doonayso in ay ku yareyso khatarta cudurka safmarka ahi dadka masaarida oo kor u dhaafaya 100 milyan oo qof ilaa iyo iminka in ka badan 1 milyan oo qof ayaa qaatay tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban waa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda dalkani xuseen saxnuuni v o a qaahira